Give it up for the law. What you do for the law? Come in love for the law.
Maneno naingia sikio hili yanatokea upande wa pili. Sio si nani endesha akili. Ni kama chombo cha usafiri. Furaha na boa ukikosa. Ni kama simu bila vocha. Ubora team coach na kukupata wendo ushindi tosha. Sema siski. Wanatoa kasoro I don't see. Na kila sababu za kukupenda. Give you my love for free. Love is free. I give you my love for free. Na kila sababu za kukupenda. My love is free.
Give you love for the love. What you do for the love. Go me love for the love.
Yeah, talking on my face, I'm mean, yeah.
Love don't lie, seme uta pretendi. Love never die, love never ending. Na kwenye mapenzi chuke jengi. Sing along, you're my lover, you're my friendy. Tesa, nikuwa pa kukutekea. Deka, mepata pa kudekea. Kicheka na kiyoki na kuchekea. Tatuanga, tapepeta na kuchekechea. Nasema siski, wanatoa kasoro I don't see. Na kila sababu za kukupenda. Give you my love for free. Love is free. I give you my love for free. Na kila sababu za kukupenda. My love is free.
Give you love for the love. What you do for the love. Come in love for the love. Give you love for the love. What you do for the love. Come in love for the love.
Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Come on, I'm a business in the jet. Yeah, 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 yeah.